Producer,
you know what I mean?
Okay. Yeah.
Hodi hodi, karibu nchi ya vituko. Mwanafunzi yuko chuo ila kutwa mipinduko, hey. Nchi ambayo msemaji anachana, nchi ambayo machizi anafanywa. Hodi na kiba dele madrama, Mwijaku jendo akili za mama. Ni kweli wema na mimba, Freddy vunja bei, ni kweli hozu kachimba. Eti ni kweli Ibra ndo chinga, lava lava katoka safi mziku memshinda. Haya, Bibi Jojo yuko na Nandi, Juma Lokole beke azikabi,
Bongo Bang,
Bibo na Bagdadi, huku msanii kawa msemaji. Kote boya na dewa kodi, master wa bongo mchongo ni udangaji. Flani na flani, flani na flani, flani na flani, flani na flani.
Kali bongo, bongo bongo, bongo bongo. Kali bongo, bongo bongo, bongo bongo. Kali bongo, bongo bongo, bongo bongo.
Manara kawa presenter wa chekeshaji, utacheka wanavochana utacheka. Ni bora tu ni kasepa, Dubaya wa Sara, injili nayo misara. Konde boy kajala, jigi ndoa ya uchwara. Nasema kweli staff tikiki, Angela naye kacha mziki. Hey, Vani omba remixi, na hii ngoma leo ni hiki. Walitaka nife bado nipo, bongo yetu sote so simple. Maja bahari chotei mwiko, nisawa no paro pakae piko. Zuchu kaolewa ushangai jiko, Maki kaonewa is so simple. Haya, Bibi Jojo yuko na Nandi, Juma Lokole beke azikabi,
Bongo Bang,
Bibo na Bagdadi, huku msanii kawa msemaji. Konde boya na dewa kodi, master wa bongo mchongo ni udangaji. Flani na flani, flani na flani, flani na flani, flani na flani.
Kali bongo, bongo bongo, bongo bongo. Kali bongo, bongo bongo, bongo bongo. Kali bongo, bongo bongo, bongo bongo. Kali bongo, bongo bongo, bongo bongo.
God damn it. Yo, number one rap in Africa, man. Nah, shitty.